Yo, Nico Boat Club. Non-alcoholic, heal up on me, get your gun, I'm just a Roman Catholic. Bartender, please, nip a triple gin and tonic. Then, nick up at the key to your chronic. Jack must have tore a bungalow pipe. Ile 2-in-1, Bob Marley style, yeah. Mtunzi man kawa highly high. Nam chibam tutum kali bila chembe ni shy. Nikanza kumpa flows kama adi ya mtunal. Kila dini nalo tupa, mtoto na smile. Na ponye flow, ananyonga tuzadi ya python. Jizi mlege flano na weza kuyona thong. Nikachukua video kwa ma camera phone. Nukunke wish kama nanga ni weka kwa ringtone, yeah. Yuko hot kaka Obama's rhymes. Opini ya summertime, dene Dalai Salaam. Holla.
Emu dance ruka kaugop kuteleza. Emu nyukawonesho na voweza. Emu kunyo avuta vitu yu ya meza. Emu shike ni kupe good love. Emu hachana na hawa wa uza sura. Sogea karibu Babylon e jidai. You're so high, you're so fly. Kisu mie ni piburudani. Hake nani mami mine takanza mene chumbani. Pisu mbona ipo kwa jirani. Hake nani amani na ujai tele dani. Wekubali mini wako. Ilizali limedondoka kwako, yes. Kama kamali ya michezo midako. Kote ni mekosa figi ni mezima kwako.
The ring on the ring on my name on my style. Wako meshi mawitozi, mpendwa mtoto mtaa. Hey, mna mwana style. Wako meshi mawitozi, mpendwa mtoto mtaa.
I can build your world, you know I'm a rude one. You want us to go, so let's just stick together like a pair of shoes and stay forever and never like a skin tattoo. Ma, get a queen with no drama. Anatokia Hollywood, Kenya, mama bantu sexy mama. Akitembea yake buri inadunda kamzika gada dag. Mama mtokana homi, japo sio Kembo. Beautiful, intelligent, damn, she's an angel. Napenda toka naye shopping, dina popote na putimba naye. Heshima, yuko kamili kama 16 bars, ma. One and only KMJ in a shot. Just tell me, have you seen her? Majani asha mwona hata blue diamond. Wamekubali kwa ninauma.
The ring on my ring on my lamb on Roman style. Wako meshi mawitozi, mpendwa mtoto mtaa. Hey, mwona mwona style. Wako meshi mawitozi, mpendwa mtoto mtaa.
Yeah, it's your boy Ngwe once again. Kyle Obama, na Mr. Blue, yeah, now I'm gonna see you. Nibongo Records tena, na Peak, Jembe, na Majana Shao Wako, yeah, holla, ha ha.